ate nga tuvudde minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo esabye abazadde okukuuma abaana baabwe obulungi naddala mu kaseera nga bali mu luwummula olw'olusoma olusooka babadde ayogerako ne bannamawulire ku media center minisita omubeezi w'ebyenjigiriza bya primary Joyce Moriku Kaducu akakasizza nti olusoma olusooka lwakomekkerezebwa ku lwokutaano olujja nga lumu May era n'akuutira abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abaana bali waka ono ategeezezza nti abazadde balina okukakasa nti abaana baabwe balamu bulungi era balina n'okubatangira okwenyingira mu bikolwa eby'obugwenyufu ebiyinza okubaviirako okufuna endwadde awamu n'embuto zebateyagalidde naddala abaana ab'obuwala.
Our children will soon be fully under your custody for a period of 3 weeks for holidays. We are kindly requesting you, the parents, to take full responsibility and to nurture our children in an holistic manner. Involve them in all day-to-day activities and take care of their safety. Parents, pay special attention to the girl child to avoid teenage pregnancy and early marriage, since most of this vibe often takes place at home under your watch. Ensure the boy child is equally counseled on matters concerning reproductive health and rights, and embrace abstinence.
Mungeri yemu ministry labudye amasomero gonna obutenyigira mu kusomesa abaana mu kiseera ky'oluwummula era neeragira abakulembeze mu bitundu by'enjawulo kakasant ekiragiro kino kigobererwa.
Ministry of Education and Sports will not tolerate holiday teaching and coaching for children in any school. Please abide by the regulation and standards set by the Ministry of Education and Sports. Our laws, regulations and guidelines do not have provision for holiday teaching. The chief administrative officers and the town clerk should ensure compliance. The Ministry of Education and Sports requests all school administrators to ensure that schools adhere to minimum standards and basic requirements, especially those in boarding sections. Schools with boarding sections that do not meet the minimum standards, please put your school in order before term 2 begins.